wendoda wajabula kangaka. Bangixoxela le ndaba yokuthi babe ngupha ngesibhalo. Yini inkinga yakho ndoda? Wendoda wajabula kangaka. Mangixoxela indaba yokuthi babe njale volofolo. Wajabula ndoda. Wendoda yine kita sayo. Ujabuliswa yini mfowabo? Ngenxa yokujawa
uhlekani.
Uhlekani yisho
uhlekani.
Wajabula kangaka
uhlekani.
Yini inkinga yakho
uhlekani?
Yini kita sayo
uhlekani.
Ngenxa yokujawa ngesibhalo
uhlekani.
Ngingabale
uhlekani.
Ngiyavuma ngabale. Sasi sibi
simafi.
Ngiyavuma ngabale. Ubani wengamama unje? Awusukani niye kabo. Imene kokujama nomzana usibona bekufaka basabana isandle ngona usukani niye. Wawu wabanye abantu bahumpe. Ngisihlaba noshiyane bafana ngisihlaba noshiyane umshanami. Hayi kunjalo kunjalo nje bafowethu umfana osesikodleni. Wona understand le lango ejayiso bafana ngithe sorry akahamba yofa. Time is up. Kunjalo kunjalo nje madoda kuyoba njalo kuyophinde futhi kube njalo. Iyohlezi ixobene nje ngifuna ukubona ukuthi ubani ozothandaza uNkulunkulu womunye egcineni. Anizwa yini? Sayola
uhlekani
wensizwa wajabula kangaka
uhlekani
ngenxa yokujawa
uhlekani
abaleka ngayo sithi
uhlekani
axoxela indaba yami wena
uhlekani
uyahleka uyajabula ndoda
uhlekani
babe njalo
uhlekani
yini inkinga yami
uhlekani
bye babo
uhlekani
yini oyihleka yona
uhlekani
uyajabula ndoda ujabuliswa angazi ngoba uyakusabi ixoxo ubaleka uze phule mawubonaiyona uthini ngani abaleke livolovolo wena uyakusabi ixoxo wena ubalekeliyona mawubona igqwaga uyasitha le mina angabalekelivolovolo. Yakubona uyalisabi ixoxo wena uhleli uyalisabi selesi ubale uze kule mina ngabalekele ifulumo wawuta kushonephi ndoda kushonephi ukhethazwa yini umthetho wakho ukhethazwa jabuliswa yini mangibale mayendo jamayendo.